magay roobow istaageel areen maya ku buqtaalay meelaha raaw gumuru may ku jartay iridiin ku jartay maayn jartay 35 km yaan jartay baawn mallaha ina darafada dhayta wal halwaay tumi lamaade bille marse ko ini haa baadta ku gudajarna ko ini labaatan iyo todoba ya hamariidi laakiin gadaalna wala ku kooy aan ni horwadin hay wal bamaayn jana biir dari raashi bamaayn jana haas way balaha haas ko leelaha iyal may dhaleeyeen afar dhale haas le jarna is socdaan anti lay roogni aa walna iri yaale wal kale majaran hoos dhaha ta leer galo naata mala
aadan maxamed isaac
iyo maxamed isaac meega maalmood gabadha
ma may roone billatu ma la maade marsiya koyni ma ol manin ko normal ma inisha aa mana ko la suroone rela anta ko nin koyni boode normal aran nal haas yaala far halo wa halo wa ha ha
Hassan Ibrahim
kulli walaal wari ilaahay galan agiro laga maaray suuqa la sasaday wali adalaha maalo meelum booshish ku hirgalayaan waan baryaaya hor dhahanyaal loo iriyaal dhatiyo saasley war in joog ee maana boogan mi jiraan adiga idaadu akoonin ah
Abiy Hassan qanta sha ili jara jidki loo ay nanguruna haysanena mala ada rafaala ka koyne anta su koyne isku roog dama ka shaqeeyay waayo suuqa nusuba baahay
haa abdi mama loo ay talaba aw shoobudi obojo ida jara adwa in lama beri dhata ka jarne wala amo male holi na kanolay aanadi holay dhamaadeen misgambale meelada iswala wanta in kiteen galime iyo neen ugu hortay ka jaro hasna usii rafaadi dandori ka koyni intaas idate warunha aamani male waliyahay ugu ma warunha ka jiidina male anti runtu koyne dal musbiina walne qabada un aragnina male ko leegay ka boogashooda fayde baxaysa enti walaalay oo numayda raysan kama hanagsada fanyasiga ka gabal ku roognaday idaan araga hayte dabaat wiin aan oo muuqato dhangigee ka dhabneen daamiraayeen aan ma kor kaasay keekam hadbuu idaan kama hanagsan abaashay ilaahay deegudu korno mugudu kor